bibadde bikyaliwe bitya abayizi abasomesa gatta kuna abakulira essomero lya gavumenti erya miti ena secondary na mukozi ne basigala mu gwebusami n'emagaza oluvannyuma lw'enkuba ebadde mu kibuya gw'okutikkula amabaati ku bimu ku bizimbe eby'essomero lino naddala ku kizimbe ekiriko yaffe sizo n'ezenkizo ku ssomero eryogerwako Joseph bali kudima omusasi waffe byonna yabikuŋŋanyizaamu alipoota eno
ebimu ku bizimbe ebisinza okukosebwa kwe kuli ekizimbe ekiriko yafeesi ey'omukulu w'essomero okuli yafeesi ey'ewebyensimbi saako ne staff room era nga essomero Limitiana Secondary School lisoba mu myaka kikumi nga lino nno liri ku musingi ogw'ekkanisa eya Uganda naye nga mu kiseera kino gavumenti yalitwala embeera gye tusanze eno y'abayizi kwemagaza saako n'abakulira essomero lino era nga twogeddeko ne Nangendo Gertrude yamyuka omukulu w'essomero
kibadde kyekango ky'amaanyi naye twebaza Katonda tewali alumiziddwa ekizimbe ekibuuseeko amabaati kya myaka 13 Limitiana Secondary School essomero lya gavumenti era lyerimu ku masomero amakulu lirina emyaka 17 naye olw'embeera eno eguddewo kubira gavumenti omulanga kisobole okujja okutuyamba kuzzaawo ekizimbe kino kuba ekizimbe ekivuddeko amabaati ye center y'essomero administration block kisobole okubeera nga tukizzaawo tukole emirimu yeyongera okugenda mu maaso
n'abamu ku bakulembeze mu bulabirizi bw'emitiana mu kkanisa ya Uganda ku lw'embeera eno nabo tebalutumidde mwana
nze sala sentamu ekisa kya Katonda President Mothers Union Limitiana Diocese kya nnaku nnyo nti wakati nga tuteekateeka olunaku lwaffe olwa Mothers Union olugenda okubeerawo enkya ate ku lusozi kwennyini ku Limitiana Secondary tufunye ekizibu enkuba ezimangu nnyo ku makya n'ebambulako ekizimbe kyonna ekya administration y'amabaati kale ne nekyonoonekera dda era muwulira n'okkuba okwo kwonna bali mu kulaba nti bajjako ebisigaddeko kale n'abazadde nga mufunye amawulire gano ate mujje twegattire wamu tulabe twatuzaawo essomero lyaffe kubanga kibuyaga alitutte naye mu byonna twebaza Katonda ti abaana baffe abatuukisibwako obulabe obutono alina bo bagenzi batereera wamu
Ni Paul Sekoyama, Vice Chair Person wa Diana Board of Governors. Njega eno etuguddeko ku makya ga leero zifunye ekibuyaga omungi n'alibambula yatandikibwawo 1909 kale kati tusaba bannaffe abasobola otukwatirako abazadde bawero wisazi bannaffe ba OB ne ba OG nsonga eno ffene tukwatirako wamu tulabe we tuzzaawo ekizimbe kino nga ttaamu eno tennaggwako kituguddeko abruptly ebina bingi bye tugenda okusazaamu ate tulabe nga kyo tukikola kibeere nga kisobola okusaavinga papasi yakyo kubanga offices ezisinga obukulu zonna n'eza head teacher ne deputy ne babasa ne baklaka bonna zonna ziri awo tubayise enfunda nyingi okubaako wano bye tukola naye nga bajja musolesole
kubasedumen bagora simba
nzeze kubali ku dembe emitiana
gano